Chabwino omvesera takulandira ni programu ya padera programu yamene tikuyangana maka pa nkhani ya kusintha kwa nyengo ndiye tikangana kusintha kwa nyengo ni vuto lamene lakhoza pafupifupi ziko lonse lapansi kamba ka kadudwe ka mitengo kamene kakhala kakuchitika kwa nthawi yatali komanso tionanso kuti ngakhalenso misinje nayonso mazi yali ovutikira kamba ka kusintha kwa nyengo ndiye pasiku lalero tizakhala ndi mpata walankhuzana ndi akuluakulu ochokera ku mabungwe osiyanasiyana amene akuyangana mndondomeko amene angathandizira alimi kuti agwepo pa nkhani ya kabiyeridwe ka mitengo ndi cholinga chakuti athandizire nkhani za kusintha kwa nyengo ndacholinga chakuti mwina ulimi uzienda bwino madera yathu yosiyanasiyana ndiye kungulira zonse kumakina ine ndine ali uzulu pa siku lalero pamene mstudio muno tizakhala ndi mpata ndi kulankhuza ndi wakumpando bambo Henry Mbewe ambewe nakulandira ni program pa siku lalero perekani malonje kuomvesera
sikomo kunze sikomo omvesera makamaka zina langu ndine Henry Mbewe amene ndi wakumpando kapena chairperson wa bungwe la Petauke District Forest Community Association bungwe imene inakhazidwa mu chaka cha 2020 makamaka kuti iphunzise thandize azathu omvesera kapena alimi amene za kusintha kwa nyengo na mmene tingagwepo kuti nyengo iyi ibwereremo mwamene zinalili kale sikongo
chabwino omvesera awo ndi bambo Henry Mbewe mwamene afotokozera kuti ndi wakumpando komanso mstudio muno ndakhalanso ndi mpata wakuti ndalandira mayi Twiza Chera amayi Chera takulandirani program komanso perekani malonje kuomvesera
zikomo mkonze zikomo kuli womvesera mli bwanji monse monga mwambera kale zina langa ndine Twiza Chera kuchokera ku kagulu kwa Chintove Kalaverave yamene ili yolumikiza ku Petauke District Forest Commodities Association zikomo mkonze
chabwino omvesera awa ndi amayi Twiza Chera wauti tizankhuzane ndi mayi Ruth Banda amayi Banda ndakulandirani program komanso perekani malonje kuomvesera
zikomo mkonze zikomo kuomvesera kubwaloko ine zina langa ndine Ruth Banda monga mwamva kale njokera kwa Chimtowe mgulu la Kalaverave ndimolumikizana ndi gulu la Petauke District Forest Commodities Association
chabwino omvesera awo ndi amene tizakhala nawo pa siku lalero mprogramu yapadera yamene tikuyangana pakabiyeridwe ka mitengo ndi cholinga chofuna kuthandizira kusintha kwa nyengo kuti mwina nthaka yathu isawonongeke kamba ka mitengo imene yadulidwa mwachisawawa ndiye kuyamba programu yathu tizamba tikulankhuzana ndi bambo Henry Mbewe tingafuna kuti tizive kuti pa siku lalero chifukwa kusintha kwa nyengo ni mbali zambiri zamene zakhuzidwa ndiye siku lalero alimi mabwese azotani kuti akhale akuziziwa pa siku lalero
sikomo mkonzi na uvesera makamaka zamene tabwera nazo siku yalero tifuna alimi kunja uko azive za akodi kusintha kwa nyengo nkotani ndiye somwe tingachite makamaka kuti nyengo iyi chite control kapena pankhani ya ulimi tingachite bwanji chifukwa tikanena kuti kusintha kwa nyengo tiunena kuti zinthu za sintha nyengo mamene inalili kale ndimene ili lomba za sintha makamaka kagwedwe ka mvula ndiponso zokolola zachepa zambiri zamene tingakambe maka siku ya lero tifuna ti alimi kunja uko tiyese kuti tikambirane tikuphunzitseni kapena mene tingachitire pa nkhani ya kusintha kwa nyengo makamaka chenechene chionena kuti nkhani ya kulima kwa mitengo chifukwa nyengo ya sintha chifukwa chakuti mitengo yatakunja uko kwa ife alimi ngakhalenso wena amalonda malasha ngakhale wamapulanga ngakhalenso amene aofunafuna mankhwala mtsire umo ngakhalenso ofunafuna zina zambiri monga zakudya sitiziwa kuti tisamale kuti mawa tizabwerenso kumtengo uyo kuti nde tikololenso sono nyengo kuchifa cha kusamalao kusasamalao kumeneko taona kuti mitengo ya sinta ndiyeno timafuna kuti tonse lomba tione kuti zizasita bwanji ubwino wa mtengo ndiponso zizasita bwanji ngati falimi kunja uko kuti tizachita bwanji kuti mitengo ibwerere mtengo ufunika kuti ibwerere azaibwerisa ndani ndife amene pamene tizamba kulima kulima mitengo iyi kubyala pamozi ndi mbewu zosiyana siyana timaziwa kuti mitengo imabweresa makamaka chonde masambaja ni akagwa pasi ndiponso akasakanisa ni doti ndiponso dotija imapanga chonde kuti inde kuzokorola zathu makamaka kuti zipite pasogolo sikomkonzi
chabwino kupya kuti ambebe afotokoza bwinobwino ndipo chili kwa ife alimi pamene tikusatira program ineyi tiwoneza amene tingatengemo pa siku la lero pamene abambo Henry Mbebe afotokoza bwinobwino kuti nkhani ya mitengo chimadalira imwe na ine kuti tigwepo kuti tiyambe ulimi wa mitengo amayi banda tingafuna kuti tizive ambewa afotokoza nkhani ya ulimi wa mitengo kodini mitengo iti amene mulimi afuna kuganizira kuti alime ngati titafuna kuti tiyambe ulimi wa mitengo
mulimi mitengo zoma afuna kuganizira monga umvesera kubwaloko tiziva ni mitengo ni yambiri ama tingabyale koma mwalero mwe tingafotokozere kuli na alima anzathu ndi mtengo wa msango uyu mtengo wa msango ndi mtengo wabwino kwambiri wakuti ngati tatenga kuti tibyale suovuta kuti tandizira kumakamaka nthawi nkhani ya chani ya nthaka uyu mtengo tingawubyale pamodzi na chani na mbewu zathu tikawubyala mtengo na mbewu zathu subweresa vuto iliyonse kuchani kuchambeo mutabzala chifukwa mtengo chomwe umachita ikafika nthawi ya ino ya mvula pomwe tibzala chimanga chathu komwe tibzala mbeu zathu uyu mtengo suma umbakhala ulibe masamba masamba yonse yamagwa kugwera pansi kugwa kwa masamba kukagwera pansi ndiyo komwe timakamba kubweresa chani kubweresa nthaka so uja mtengo ngala ulibe masamba then uyu mtengo umakhala na masamba nthawi ija ya dzuwa ndipo umakhala na masamba ndicho mwe ndingafotokozeko mkonzi kumvesera
chabwino maichera uko kufotokoza kwa maibanda nkhupya kuti omvesera kubwalo afuna kuziwa kuti zambiri zokhuzana ndi kabiyadyo ka mitengo komanso pamene tingalimire ndiye amaibanda afotokozapo nkhani ya zina ya mtengo amene mulimi afunika kubyala ndiye kodi mtengo umeneyo kuti mulimi aulime afuna kukonzekera motani
sikoma mkonzi uyu mtengo wa msango amene tukambapo ife alimi anzani kuno wakuti pamene tifunika kuti tibyale mtengo uyu mtengo timafunika kukonzekera kuyamba mu Oktoba ndiyemwe amene tifunika kubyala ya uyu mtengo ndipo kabyalidwe kakayena kwa uyu mtengo pamafunika pali malo yabwino ndithu ndipo aya malo pakhale pali madzi yambiri ndiponso aya malo funika futi tione kuti ziweto niyotetezeka ya malo kuchoka kuziweto chifukwa ziweto zija zingadyo ja mtengo tikabyala ndiponso tifunikanso futi papezeke kuti pali tipezeke na nthaka tipezeke na sanji tipezeke na manyuma izi zonse zitatu zimafunikira maningi kubyala uyu mtengo wathu msango dziko mtunzi
chabwino makamaka tiyamikire ndikupya kuti omvesera kubwalo kuti tiende limozi tifuna kuti tione kodi tingathandizire motani kuti kwa nyengo kusatikhoze kwambiri maka pogwapo pakubyala mitengo ndi cholinga chakuti tikonze nthaka yathu kuti izitha kutipasa mbewu zokwanira komanso pa muyeso wamene ife alimi tingaphindule nawo ndiye mstudio muno ni akhala ndi mpata wolankhuzana ndi bambo Henry Mbebe amendi akumpa ndotsika kukabungwe kamene kakuthandizira mkambiridwe kamitengo komanso opereka kuphungu aliko alimi kuti ayambe ndondomeko ya ulimi obyera mtengo komanso amayi Twiza Chera amene nawonso atsokera mkagulu kawo kamene ndithu akuthandizira kuthandizira alimi kuti atenge kombali ku ulimi wa mitengo komanso mayi Ruth Banda amene ndiwonso achokeranso mkagulu kachimodzimodzi kamene kakuthandizira alimi kupezeka uphungu kuti atenge kombali ku ulimi wa mitengo. Ambewe tingafuna kuti tiziwe ndiye amayi Banda afuna kuzapo nkhani yakuti zamene zifunikira kuti akonzekere poika mbewu ya mitengo imeneyi ndiye mwina mungafotokoze kabyali kafesedwe kamitengo imeneyi amafesa motani.
Sikomo mkonzi makamaka mmene akambira kuti preparation ya nasa jimati manasari establishment yamene a ndiye timani anga timulimi afuna yale mitengo kaitanena kuti tonse tifuna ti gwepo pa kubyala mitengo munthu aliyense tifatiziwa kuti kuipa kwa kuononga mitengo ndiye kwabweresa kuti nyengo isinthe chifukwa mmene ana lengera Mulungu ziko ili anayilenga munthu ndi zinyama ndiyeno zinyama zija zimapanga oxygen amene timapuma ife then izo amene mitengo imapanga oxygen amene ife timapuma then mitengo ikaona carbon ija timapuma breathe out imanena kuti mphepo yabwino. So chifukwa chakuti mitengo mamene takambira kuti yachepa ndiye kuti tiona kuti carbon ija kuti ipita ku mitengo ipita mwamba ndiye ikapita mu horizon layer moja chilengedwa pamene chasintha kuti mvula izigwa mwamene igwera. So ngati salimi tingagwepo aliyense muli mpayekha agwepo kuti aliyense akhale nawo mitengo kainasi alimi timaononga mitengo chifukwa pofuna kuti tilime ti papakulu nifuna nikonzeke nilime tumbeo 5 ndiye kuti nizaononga timitengo twambiri koma seo bungwe yathu timachita ulimi timapunza za ulimi wa timene timane sustainable farming pamene timachita timachita value each and every mtengo standing tree kuti mtengo uja usaonongeke omba chifukwa chakuti mtengo uja tinaononga kale koma ifunika kuti ndithu tisebwanzi tiyambe kubyala mitengo iyi kuti chilengedwe chibwere pakale carbon oxide ija isapite mwamba koma mitengo ili ndiyeno mwamene mwakambira mkonzi kuti preparation nanga imamba motani iyi mulimi nakonzekera kuti nifuna ni khale nayo mitengo munda mwango ndiyeno preparation nizamba mokutoba pamene zafu peza kapena peze malo abwino pamene kuli madzi amene okwana kuti nde azanifikisa paka mvula ikabwere ndiyo nikapeza malo ameneyo nipeze mbeu yabwino mene ndafuna kuti mbeu nikapisa kumunda kuja izanthandiza mwanu kuti ibwerese nthaka kumunda kuja tu iteteze kungakhale nthaka kuti isakokoloke then zaona kuli mtengo amene timanena kuti msangu mene afotokozera anzanga huku kuti niwabwino chifukwa chakuti nthawi ya mvula imaoneka monga nchouma tidiye kuti mumunda muja sukhala mthuzi ndiyeno nikayipeza dzambewu yabwino nipezeso na maplastiki malo napeza ni chingirire bwinobwino ndiyeno lomba nizatenga doti baketi mozi sandi baketi mozi manyowa baketi mozi doti imene nisakaniza ija solo nizatenga doti nike momuja mtuma plastiki muja ndiposo mka plastiki alikonse kaja nizaika mombeo then tizamba kutilira paka mvula ikabwela ikabwela mbeo mvula ya ikulu ya bwino kutiyo nikatenga kambeo kanga nkapesa kumunda kuja sikazafa ndiye kuti mamene timachitira mkozi
chabwino ongesera nkulipira kuti tikupanga chikonzekero cha ulimi wa mitengo komanso nkulipira kuti ongesera kubwaloko mukumva bwinobwino komanso mposatira ndiye tinoonesesa kuti zamene zikufotokoza pa siku la lero ndi zinthu zamene zingatithandizire kuti tikonze chilengedwe chamene chaonongeka, chamene chakuzanso ngakhale kalokedwe ka mvula, komanso ngakhale mazi omwe siaoneka chioneke-oneke kamba kakuti pena paliponse pamene palibe mtengo mazi siakhazike chifukwa chakuti pamafika nthawi ndi nthawi pamatenthedwa ndi zuwa. Ndiye amayi banda tingafunenso kuti tiziwe chifukwa ambewa wafotokozapo nkhani ya kabieredwe ka mitengo komanso malo kumene chikonzekero chofunika kuchitikira komanso nthawi imene munthu afunika kutenga kasakanizidwe ka doti kuti mbewu ikule. Ndiye mwina alimi wena angachipeze kuti ndi chovuta kuti azibyala mitengo malomobyera chimanga, shava, soya binzi, chulani mbewu zina zilizonse angachione kuti ni ntchito yovuta. Ndiye ungakhale ubwino wotani ngati alimi atagwapo kuti mbewu zimene za mitengo zibyalidwe kuti zikaperekedwe kuminda kuti zikasunge nthaka kuti isakokoloke, pali ubwino tayo umene mulimi afunika kuzindikira.
Ubwino umene mulimi afunika kuzindikira monga ino nthawi monga afotokoza kale ambewu kuti kambiri chifukwa chakuti mitengo yambiri tathundula so nthaka ikokoloka, ndawanga titakhala ndi mitengo yambiri deni masamba kuya magwa pansi kagwa pansi mvula ngati yagwa nthaka ija kapena mchenga kapena doti simatachani simaphirewa na mazi. So motero uko tikakamiza alimanzatu kubwalo kuti tigwepo kuti tibyale mitengo ichulukirapo. Iyi mitengo tikagwapo tikabyala mochulukirapo ija nthaka yomwe yaonongeka kumbiyo uko yomwe sitili iona pali ino nthawi tikabwezerapo izi na nthakaso izabwererapo. Ndipo tikabwezerapo nthaka iyi ikabwererapo uzakapeza kuti nthawi zina kuti tizikalira fataliza yambiri sikuzakhala kulira fataliza yambiri tizambokolola mwe tinauchitira kale ndipo kakololedwe kathu kazambokhala kuchuluka. Mbudzapezeka m'mabanja pochopezeke kuti tizitenga tung'ono chifukwa chosowekera kwa fertilizer koma uzapezeka kuti tizambokolola zambiri ndipo kadyedwe zinthu pakhomo sizizambovuta. Masiku ano tikaonesa kwambiri ino alimi anzanga kubwaloko tiliona kuti chifukwa cha kusowekera kwa nthaka mminda tilibwera mkangolo kamodzi tilibwera ntuchimanga muchitenu mwina ni mkabaketa kabwera tikameta ndimomwe timabweresera chimanga zomwe tikangana kwakukulu kumbuyo sizinaliko. So motero chifukwa chake tikamba kuti alimi anzathu tigwepo kuti tichite chani tibyale zimtengo mochulukirapo kuti tibwezerepo nthaka ija kuti kuvutika uku kuchite chani kufe ndipo kufunafuna kuti lero ndalama ndiche chakuti lero ndalama nigule fataliza kunkhale kukhale kuita bwanji kubwerera pansi ndipo tisachepe tikabvira chimanga chathu chizikula bwinobwino mopanda vuto yaliyonse mwe tinalochitira kale. So ndiyo zomwe ndingafotokozere pakati pano kunja kwalimanzanga tiye tichiteichi kuti zititandize.
Maichera amaibanda afotokozapo ubwino wamene mulimi angapeze ngati kuti mitengo imeneyi alimi atagwapo kubyala mmenda zawo komanso kuonesesa kuti achita chikonzekero cha pa nthawi yake kuti titeteze nthaka kambapo nkhani ya kuteteza kwa nthaka komanso kuchepesako kukwera kwa mtengo wa fataliza munthu azambogula fataliza wochepa kukolowa zambiri komanso mkati mwaukha ndi fataliza waung'ono chinamupisa kuti munthu akolola zambiri komanso apezapo phindu lochuluka. Ndiye mitengo imeneyi ngati yabyalidwa kodi mitengo imeneyi chimaloledwa kuyikamo mbewu zosiyanasiyana kapena kuti ulimi wakasinthasintha kugwisa ntchito mitengo kufuna kutaziwa kubwaloko?
Sikomo mkozi, iyi nde chimaloledwa chifukwa mitengo izi ndiye amene imatilengesa nthaka kuti inkhale bwino. So nchololeka kufa kamwe na mbewu zina monga mwakambira kudala maipanda kuti imatipasa mphepo ya bwino ndipo imachulukisa zokolola zathu. So nchololedwa mkozi.
Okay. Ndiye mwina maibanda tikafotiriza mwamene afotokozera maichera kuti nchololedwa kulimamo mbewu zosiyanasiyana. Ndiye sitiziwa kuti kodi mbewu zimenezi za mitengo zimaloledwa kubyala iye angalime mwamuyeso otani munthu chifukwa mwina afuna kubyala mbeu zakasintha sintha pamene mwina mbeu zina alima kwina kodi mbeu zimene zimabyalidwa motani mumachita cha bendime imozi kapena machita chakachino kumabyala mitengo mwakukisa ukabyala kwina na mbeu zinusinthanzo zimaenda motani
Wainga fotokozera uno ni mtengo uno ni munda muri mtengo ya msango ehe chimaloleka mwa byala chino chaka wabzala mumwe na mbeu ina chaka china nobweno kabyala moso mbeu ina
okay
Denim kanena ati ukulu mwanena ukulu wa munda ungakhale 1 acre kapena 1 acre
okay
waninga fotokozere
okay
ehe so ikafika mufuna mushita kasinta mwabzala chino chaka mwabzala mo imbiu chachina chaka mwakabzala mo imbiu
okay
ndiye waninga ni fotokozere mkonzi
mbebe mwamena fotokozera amai banda komanso amai chera ndamva kuti nicholeka kushita mbeu zina zakasinthasintha chino chaka mwalimamo chimanga chaka chamawo kaika mwapani soya beans chaka china mbeu zosiyana-siyana kapani shava ndiye timaziwa kuti alimi tikafotokoza nkhani ya ulimi wakasinthasintha mapeza vena samaziwa kuti usinthasintha kwa mbeu timasintha bwanji malimidwe ake yamakhale otani mu malo amene mwaika mitengo imeneyi komanso mwati tingafotiziwe ubwino amene mulimi angapeze ngatachita ulimi wakasinthasintha
zabwino zikoma mkonzi yatanena kuti tigwepo kuti mitengo ibwere kulingana na kuchepa kwa malo kuti tingobyala munda uja onse mitengo yakayaka singakwanise chikwa malo tilibe okwana paliponso paliminda chifukwa chake ulimi uyu wolima mitengo wabwera kuti ziphatikiza zolima za kumunda na zolima za mitengo kubyala kwake titimapanga malaini titu tikapanga mwachisanzo mtengo wa msango timabyala ya pati ya tikabyala apa ka mtengo ndiye kuti papite 10 meters tibyale kena ukuso kumzero wina 10 meters so tiona kuti tina ka square ka 10 by 10 ndiye tikaona hapa tiona kuti pali space ya mbili so ila line dzapita nayo 10 paka huko tingabyale olomunda onse ngatingakwanisa pali beti fuko chifukwa tizankhala na space molimira so tikabyala huko mbeu kuli mbeu zina izi zimene timanena kuti ma legumes mbeu zimene zimabweresa nthaka munda monga soya beans shawa sunflower izi zini mbeu zimene tikabyala zimabweresa nitrogen munthaka chonde munthaka kuli mbeu zina zimene zimadyangako nthaka monga chimanga ndi mbeu zina so timanena kuti pamene pamunda kuja kumene talimako mbeu ya chimanga ndiye kuti chaka cha sikuza the following year tisinthe tisalimemo chimanga timepo mbeu mungala malekeo singalimemo kucha kapena sunflower soya beans kapena shaba ndiye kuti tisintha tikatero ndikakunena kuti kusintha chifukwa ngati tilima mbeu imozi pamozi na pamozi saka ndi chaka jamthaka imasira ndiponso imakhala imacha produce acid kapena imene ija kuti mbeu doti mauma kuti mukabyalamo mbeu kuti mizu ija zienda bwino sienda bwino kuti grass akilemba kuti so nchifukwa chake timafuna kuti tikemo mbeu ija imene imapasula kaja ka mbeu ija doti ija kuti masule kuti mbeu ija ikabyalamo ija ina ikamasuke so ndiye kusintha osabyala mbeu imozi na imozi chaka ndi chaka koma kusintha tabyala mbeu chimanga utamene tabyala ko chimanga tike ku mbeu ina tero kasintha zina tizaona kuti ngakhale zokolola zija zachuluka mamene tinga nenere mkonzi chifukwa mipata ija ya mitengo ija singa tirese chifukwa pali distance kolombeu ina ija mene timanena kuti grisita nayo nchimozi imakara ndi tumalaini ndi kuti yabweresa chonde munda muja ndiposo mpepo yabwino ndiposo achita kapita kaboni kuti pite kwamba kaboni ija ipita pansi shiwa nditu so ndiye kwao kukoma kwa kasintasinta.
Chabwino ombesera makamaka kulingana ndi nthawi toona kuti makambisano yathu yakoma ngakhale inombesera kubwalo mwambakale kuti a zophikika ndithu zakuti a mwina kutha kwa program imeneyi wina aliyense adzapakulako zimene angate kuti zimkwanire ndiye amayichera pamene tifika kumapeto kwa programu yathu ya siku ya lero tingafune kuti mwina tizive chifukwa chakuti mwina ulimi wakasinthasintha tingafotokoze kuli mbewu zina zamene alima makamba kuti izi mbewu zimafunika zimayi chabe izi mbewu nzolima zibambo ndiye sitiziwa kapena mundondomeko ya ulimi wa mitengo naonso azimayi ngati angafunika kugwapo ndiphino tani imene ingafunika kuti azimayi agwepo pa ulimi umenewu
zikomo mkozi ulimi wa mitengo kulibe kuti na zibambolo kuti azimayi ulimi wa onse tikaona makamaka mungakwazi kwa chintoli azimayi ni vambiri ndi amene amalima ulimi wa mitengo timashanga maminda yazo so phindu yake yake makamaka i mitengo mungatakamba kale mundime zolankhula zathu kuti tikashanga mitengo imatithandizira maningi si nthaka chabe kapena fertilizer chabe izi mitengo futi zimatipasako futi mungwala yaja mungwala futi tigulisa tikagulisa paja monga mgulu yathu tipezako kang'ono tipezako ndalama ija ndalama futi zatithandizira kuchisa chani kujesa vana pachani pabaji so ndikwa phindu aliyense mzibambo mzimayi mayuthi kutenga kumbali pa ulimi wa mitengo zathu samene tifunika kulima munga pa ndhawu ino munyengo ino chifukwa kulingana na makhalidwe yathu ya ino ndhawu chavuta maningi monga mopezera ndalama koma tikayangana pa chilengedwe chathu chakale na kale tikalimbikira kulima ulimi wa mitengo tizaona kuti umoyo uzakhala wotipepukirako chifukwa mofunira ndalama mzakhala mopepuka sima ntchito chabe ya koma na zolima zonse izi ndalama tingazipeza chifukwa mitengo zimatipasa zambiri mungana kamba kudala kuti mangwala tingagulise zimatipasa futi na zakudya monga zipaso tingagulise zipaso tikagulisa zipaso zija ndalama tingaperekereko vana ku sukulu nopeza zakudya panyumba sikombo mkozi
chabwino mwina kulingana ndi nthawi ndingakonde kuti mwina muimangirize komanso msanzike kuombesera tisanabwere kuli amayi panda amayichere mawu yanu yomalizira kulingana ndi program yathu tinayinayo
okay zikomo mkonzi monga momalizira kusiliza program yathu yalero tiyamikira alimi anzathu kokunja potimvera program yathu programu ya bwino tipitirize kusevenzera pamodzi pamene taona kuti tasowa tilipo vazakupasani manamba vambewe vazakupasani manamba so that mkasititumira kufunsa makamaka kabyalidwe ka mitengo zathu zamenezi na zonse zofunikira zamene mungafune na mbewu pamene zipezeka vazakuzivisani tiyamkira kwambiri koma chamene tipempa nchakuti tisevenzere pamodzi pakubyala mitengo izi chifukwa zimatithandizira zambiri pa umoyo pa zakudya pa zofunika zonse zambiri zimatithandizira so momalizira mwakuti tiwanga zikomo potipasa nthawi kuti tilankhuzane imwe na isi pa programu ya kubyala mitengo zikomo mkozi
chabwino mayi banda kupia kuti ndithu pamene tifika kumapeto kwa program yathu kulingana ndi nthawi kupia kuti mwina nanunso mungafotokoze mwinafotokoze mwinafunsira amayi chera kuti azimayi amaona kuti zintchito zina monga zakumunda zimafunika chabe azibambo ndiye muwalimbikisirako motani azimayi kuti naonso azithandiza chifukwa kulibe na zibambo chifuna ngakhale nacho komwina mzimayi abwesa kumbuyo ndiye mzimayi angathandizire mzibambo kuti atengeko mbali yobiyala mitengo komanso kusamalira mitengo muwapasa chilimbikiso chotani komanso mawu yanu yomangiriza mprogramu ya siku ya lero
sikomo mkonzi sikomo kutimvesera kungako mutikakhala tikangana pa gaolo byala mitengo ilibeni mzibambo monga foto kuzira kale amai chera ilibeni mzibambo ilibeni mzimai chifukwa aliense alindi moyo aliense afuna kutatandizike pa moyo so sitiangali sitikangani kuti yai mnalume mnakazi kapena mnalumeeka ndi afunika kuti atechinji abyaliza mitengo ngakhale azimai kunja uko tenti gwepo kuti tishashaya miti byalizi mitengo kufuna kwa nthaka sikuwa mnalumeeka nase tanakazi ii nthaka kuti bwirepo tikazikolola zambiri nase tiifuna so mkonzi ndiye pamene ninga fotokozeko
komanso mawu yanu yomalizire
mawu yanga yomalizira mkonzi ndiyakuti tibalimbikisa kuti papitirize kumvesera ku programu iyi yamene yayikika ndipo papitirize monga mwafotokozera kale yamaichera kuti tiyendere pamodzi iprogramu kuti tichite bwino mu dziko lathu la Zambia na manambala mwafotokozera kale amaichera kuti bazapereka bacheya ngati bafuna pasiti zonse zofunikira pazaulimi uyu wobyala mitengo dziko mumpoti
kulingana ndi nthawi nkhulupira kuti ndithu zamene zalankhulidwa pa siku lalero zathandiza alimi ambiri ndiye mawu yanu yomangiza mpulogiramu zamene mwafotokoza komanso mupereke nambala kwa alimi kuti palibena mwina angakhale ndi mafunso pa zimene tafotokoza zamene sanavise bwinobwino ndiye pa nthawi yawo yabwino angathe kufunsa komanso kumene mitengo angayipeze kuti komanso afuna kuyamba liti kufuna mitengo imeneyi mungafotokoze
sikomo mkonzi ntchito yobyala mtengo monga mamene anzanga akambira apa ni ya munthu aliyense kuyambira muzibambo muzimayi ngakhale mayufi makamaka mayufi chifukwa ife akuluakulu mawa tipita koma ziko ili lizankhala kuli wajali ang'onoang'ono so imwe mayufi ni ntchito yanu mfunika kusati ivi ntchito ivi vanthu akuluakulu sewa anyamata funika li mteto tikotcha bola ngamayiko mawa mvuto imeneyi ziko amene muzakhala izakhala lotani sikutaona zivomerezi chifukwa chosweka mitengo imeneyi madrauti mitengo imeneyi ngakhale njala amene ili ziko lonse manyumba tiona kuti anthu ndithu akumbira this time chifukwa cha mitengo yachepa so kuti tikonze apa nthawi ilipo lomba ni kukonza ziko kuti tibwezerepo pamene nalili tikakumbukira mbaibu mulungu anakonza atatenga ziko anauza adamu ndi eva kuti usamale ulime mosamala lomba chifukwa chakuti sanasamale sitinasamale taona kuti mavuto avalomba amene tikumana nawo so ufunika lomba ni ulendo wopita ku edeni tikakonzeso edeni kuti bwerepo pakale zonse zipaso zija zinasowa zibwere mitengo ija yosowa ibwere mankhwala aja yosowa abwere pafupi so tingachite izi mayufi azimayi azipapo tonse olwanya ntchito amene tiyambire pa nyumba tabyalako timitengo ndiye kuti zilengedwe tizaona kuti chabwererapo konzi ndi mawu amenewo ndifuna ndinene kuti ngati pali za kuti pata pake afuna kuti afune thandizo kuti atifike angalimi muli kunja uko mungatume namba iyi 0978 049825 nibwerezaso 0978 049825 ine ndine chairman wa Petauke district Forest Community Association bungwe imene yonkhesa alimi kapena magulu kuti inde tigwepo pankhani ya kubyala wa mitengo ndipo sifuna magulu ambiri kuli mabungwe amene abwera afuna alimi amene agwepo makamaka pa nkhani yobyala mitengo so tiyeni ndithu tikatijane kuti inde tikoze tiyambire kukonza kwathuko kenaka mpa district pathu tonse tikagwirizana tizaona kuti chilengeto zizabwera mvula izamba kugwa mwakale ndiponso zokolola zizachuluka njala izata imfa zobwera mwazizizi kubwera kwa kusintha kwa nyengo zizata ndikuti katero zaona kuti tizakhala mtendere mayufi pasogolo ife pambuyo ndithu azimayi makamaka taona this time muluvutika pankhani ya nkhuni ndogula nkhuni chidule tiye ndibyale mitengo tikhalanako kamunda kathu ka mitengo imeneja mitengo izabwesa nthaka imeneja mitengo tizambodula kuphikira zakuti zathu imeneja mitengo mwina zomangira mitengo ili na phindu yambiri so angabyale osati boma ndife tiye ndiyambe ntchito kuti zinthu zibwere malo mkondi sikoma
chabwino omvesera tafomwe kumapeto kwa programu yathu ya siku ya lero yamene tinali kuyangana apa kabyeredwe ka mitengo ndi cholinga chakuti tike manja pamodzi kuti thandizire kubyera mitengo ndi cholinga chakuti chilengedwe chibwerere pakale komanso thandizire kuonongeka kwa chilengedwe kapatu kusintha kwa nyengo kuti alimi tikhale opata phindu mu ulimi wathu ndiye pa siku la lero nali kulankhuza ndi bambo Henry Mbebe amene ndi wakumpando wakabungwe kamene kakuthandizira kuonkhanisa magulu ya alimi magulu yasiyanasiyana kulimbikisa kukamaso kupereka maphunziro kwa alimi kuti atengeko mbali pakubyera mitengo komanso nali kulankhuzananso ndi mayi Twiza Chera amene ochokera mkagulu kamene kanaonkhanisidwa kuja kumunzi kwa Chimtove komanso mayi Ruth Banda amene onso achoka mkagulu kachimozimozi kamene kanaonkhanisidwa kuja kumunzi kwa Chimtove amayi Banda nakuyamikirani kuti mwafika pa program pa siku la lero komanso bambo Mbebe tiyamikire kuti munafika pa program pa siku la lero komanso amayi Chera tiyamikire kuti munafika pa program pa siku la lero chabwino omvesera tikafika apa ine kungulira zonse kumakina munali ndi ine Aliya Uzulu makamaka mprogramu yakabyeridwe ka mitengo ndiye ngati za lero zinakoma bwanji chauta wamkulu akachirola tikakomaninso mprogramu ya chimozimozi kwa lero nditi makomananso bye.